dada, mashallah, naona raha, naona nikosha ukitabasamu bala. Mikono nishike tondoke, midomo twazibe waogope. Kikomo isifike tuwote, ulipike nsifanye, usikize popote. Mana ndosha nifia, na kwako sito hama, na minisha rivia, so hata hivyo drama. Wao wakichulia, zushia ndo hizo jama, chakufanya tulia, puzia, misito kwama. Kukupa furaha, amani ya moyo, pia na mahaba ya dhati. Wendo unanifaa, wanipo za roho, na nimesha apa sikwati.
Usha nifunga na pingwe, my love, hey my love, penzi lako la kipekee sijaona, sijaona. Right now, yeah, yeah. Right now, what you got, right now.
Kupata kama wewe so rahisi, mina bahati ndo kitu ninahisi. I cherish you my baby boo, and it's true, mi kwako niko crazy fool. Kwa ajili yako nitapambana, ama go get it. Na kupenda ile kinyama wala so city. Na kiri, wendo menibadilisha. Na viri, ndoa tutafanikisha. Akili, na uzuri wanipaga wisha. Wawili, nani ya kututenganisha. Tusameane katutaji kosea, sitaji kombea, siwa inatokea. Takupa furaha, amani ya moyo, pia na mahaba ya dhati. Wendo unanifaa, wanipo za roho, na nimesha apa sikwati.
Usha nifunga na pingwe, my love, my love, penzi lako la kipekee sijaona, sijaona. Right now, yeah, yeah. Right now, what you got, right now, yeah, yeah. Right now, what you got, right now.